zondo mzala enagini zinkumbu zala enemakai piyasha kashindo mbetambati iti chavleli kimbozi ipashia mnandile uyongi maele zondo mzala enagini zinkumbu zala enemakai piyasha kashindo mbetambati iti chavleli kimbozi It is a belly pimple, it is a man of his. See to pull a man, see to pull a man, who's kumbus a lane,
Yeah.